These are Battles Music, those music production,
na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni divo last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni divo last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma pale Instagram be. Bena penda sana izoma Instagram be, bena benda sign is oma, yani pale Instagram be, bena benda sign is oma,
namukia niko insta, tupa na kusuka nuna dinda, ringa vile diva natatisha, kuita pana dhani ndalalisha, chuma, ona uyu, ako dance floor amebeba, ona uyu, ako japa na mavela, ona uyu, kiunginyo na wakemba, mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Na sioni kosa msupo si stress, kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend, hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na sioni kosa msupo si stress, kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend, hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, basi pale Instagram be, bena penda sani zoma, pale Instagram be, bena penda sani zoma, yani pale Instagram be, bena penda sani zoma, yani pale Instagram be, bena penda sani zoma,
napenda zoma, unanilenga na umevai lukutu, nadai wifi keja na zukutu, na kudiemu alai unadai nukutu, ukipita nkawe wacha juju, boy child ashara usha duduju, sponsor ashara usha joduduju, na kudiemu alai unadai nukutu.
Kemba tutu akufiti, shikisha njugu na njiti, shh, shh, cheki bro, washa shasha adimuru, shh, shh, bila teacher kuna shule kuja daru, nyanya shh, puff, puff, shh, shh, orosho, piga shodol kuna giza, shh, shh, ziki nice, tuji nice, uweki story, shh, shh, kata maji pia shada legalize, pale insta double tap, tepo teme
shop. Na sioni kosa msupo si stress, kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend, hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na sioni kosa msupo si stress, kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend, hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, basi pale Instagram be, bena penda sani zoma, pale Instagram be, bena penda sani zoma, yani pale Instagram be, bena penda sani zoma, yani pale Instagram be, bena penda sani zoma,